aje. I think ni go to, sijui hata na survive aje. Band your home, niko mafegi na mandom. Ndevu shagi, na makarao kunichapa vibare. Nilichujo wax juzi, kunuka take ilangware. Iyo do ya kulipa Bill Cena, na vision ni blurry. I mean ata Bill Clinton, alisamewa na Hillary. Regret unidunga in ways I can't explain. Hakuna satisfaction from how I'm a dem. I can't without you, kwa this thing called maisha. Tabaki na nani, after these pleasures imeisha. Nime try sitaweza, ukweli sitoweza. Sai, I can't keep pace. Self-worth is low, and I feel depressed. And I feel I need you, and I feel so empty. Kuna thoughts zako, ziko kwangu in plenty. Nime try, sitaweza, ukweli sitoweza.